Can you?
Magic's anger on the beat.
Check it. Thanks God I'm here, wait a minute. 2 weeks ago was just like a movie. Staro alimok toka China na virusi. Jet Li, Jackie Chan, pakuza upuzi. Kazi kwa vijana yo ni proverb. Jobless corner, hiyo ndio ni slogan. I'm a free man, corona chia Morgan. Reggae iko Thursday, kiza kina Morgan. Heritage for real, meditate na me. Can't relate with you, it's a scam for real. Siwezi ngoja labda hivi rusi iko. Sanitate na sina ati unga na mwiko. Uki sneeze morio apa minja toka kijiko. Naka ni travel Buddha acha vitisho. Live Caesar, what belong to Caesars, amen. Kenya wako prede na pasta nganga, amen. RIP, amen. Genge ton, amen. 7 confirmed million na mebaki, amen. 7 billion shillings still not confirmed. Fuck what they taught you. Kenya wana jua ni corona ina kill. Google search is a symptom upate uko ill. And genge ton won't last, I swear it a bit. What the fuck, missy Gio, I swear na appeal. I'm duly lie, alarm duly lie. Your honor, boy wangu anakete shingo ja corona. Nalikuwa mgonjo sasi jui katapona. Na uko gidu were ilikuwa kuwapona. Ponya aezi shika gwash kwa ile kona. Innocent murdered, jualikuwa stoner. Taxi lipi this man do lie minda choma. Education is the key, Buddha jai soma. Kani mzalendo, Buddha mean informer. And even if they kill me, Buddha watakoma. Izo pianga zote, Buddha mean da choma. Nda choma, nda choma, kan megoma. Wana njua sai, welcome back from the coma.
Nitaban izo ndom adibini kue mentally. Human rights, what the fuck, treat us all equally. Wase wengi nasikio menyuria uko Italy. Labda pia virusi ili muok session utali. Tourism the fact, shtuka mina cast. Ju ni ukweli amerong na atapas. Stuck immune jazz, nangegeton madam. Sare izo mask, minta dungi ya Spiderman. Superman, song kwali sema zishike man. Handshake, akwalai leo tanishika man. Bundox under rated, leo utanisikiza man. Bully or Gaza, leo mini pita man. Christian or Muslim, I believe in Jesus. Ataheri ningekuwa hiru kama Isa. Than kupotea uko area kama Caesars.
Cheki cheki, before nianze verse manze. Be safe, stay indoors manze. This is from me to you and only you.
Thank you.
My issues ni kibao zenye neza dress sahi. Kwalika ni kibao ndo tu neza fort sahi. Palita na uzathao na deni hakuna sahi. Mamita zimeogelea na kazi hakuna sahi. University students kwani rada gani. Nafanya medicine na fantumie dawa gani. Siseme ati ujui research umefikisha wapi. Ama uko quarantine ufiki labu kwa gishagi. Hello? Babe, na kam na groceries. Soko ya mama Kim na Njeri kuna boundaries. Sikai kwa kibanda sana kuna curfew please. Siati kuna dingo ni COVID-19. First, let me reintroduce myself. My name is O. Back to the topic. Corona be the case, sako na severe headache. Na leo ni 4 day, 10 more aende zake. Alipatizo virusi kwa chain angewasha yake. When you low, when you high, sanitize, see your lie. You've seen it with your eyes, people dying, why lie? When you low, when you high, sanitize, see your lie. You've seen it with your eyes, people dying, why lie?
When you low, when you high, when you high, see your lie. You've seen it with your eyes.
Magic's anger on the beat.